kashikiria, mwacha vimbe bichwa. Wallahi kanipatia, anastahili sifa. Chumba kizima chanukia, uturi kajifisha. Vidore nasimamia, ukingoni nafikishwa. Ananikosha mwili kwa maji ya madafu. Yendo kocha na ananifunza kucheza rafu. Anichua tumbo langiri kwa mafuta ya karafu. Nikichoka ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ajabu. Majabu, majabu, penzi lake ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ajabu.
Kifuani unipaka halua, mikono tende anazichambua, anilamba. Kitandani humwaga maua, mgeni hata chembe sikuwa najua, kantoa ushamba. Oh, na nitake nini kwake, niombe sipewe. Iwe pembamba chake chake, changwe mwenyewe. Kanipa pombe roho yake, ninywe nilewe. Mambo shegani mwake mwake, angaka msewe. Libandike penzi kama gazeti walisome, tuwaadhabishe sangara shombo vipweti tuwamone. Nikila nilishe chapati za alizeti ninone, tuwafungishe midomo uzi simenti tuwashone. Ananikosha mwili kwa maji ya madafu. Yendo kocha na ananifunza kucheza rafu. Anichua tumbo langiri kwa mafuta ya karafu. Nikichoka ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ajabu. Majabu, majabu, penzi lake ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ajabu.